Ili biri me rolling I bouncer, jiskizi na kwaga na tempa. Ili biri me tuwa ulaya, ni uongeze vile na sepa. Cheki na sikia haters ni nyingi, na tuwa diani na sesna. Na pana loud si dingi, na cheki si business pleasure. Mi rolling I bong visawa, nikilan na patanga jet lag. Nilipoteza grease mara mingi, but my jula lazima taleta. I think the gari ni German, ndo mwani na kwanga visawa. Ey, mi like mangas vibaya, but nakisho ute ni swara. Mupiganga biz mtani, na wazangila uchezanga benga. My lawyers, my crit, my what? Na wazangila uvukisha tenda. Gisike iba ready ni welcome, inabidi na change the weather. Cheki si day useme nko sana, depi ni cheki utacha ku remember. Cheki, shop our ranks, shop our ranks, wow, yo. Shop our ranks, ay, shop our ranks, shop our ranks, wow, yo.
Ilibidi ni pene pesa, domini kapata pesa. Nipate kwa circulation, yangu ni tense pesa. Nadai uki bounce, get up, na bamba your girl forever. Na mbona you walk, tell us, nimi chill kwa stone na gangsta. Na mili li grow kibera, domana the slam ni asam. Sichochi my life, never, uwezi ni read, get up. The shrap ni life, your head.